Solo bendringa ngawa, I'm still dreaming about you. Kalala kwenzinga ngawa, I still want to be with you. Forever nfuno banawe, eh. Unbuza njano ba why? Yayaza ke konje ngawe, do you want me to cry? Nekasili akala ngawe, wenzu pshushu lomdana. Wenza kakambi kanda, bafuno kwazi stuko sako. Kabo ngeno kuglanda, yeka maupa nzo glanda. No I put it through a lot of shit. Hakuna matata, solo kunkumbuza. One thing I soneli ndia kutanda. You were so strong, we fight and angelo kebanda. Lasha, one lasha, minive kwasha. Lishabu mshaba kwenko anjwa ya kukindu sencha khata, ey. You know sometimes kunzima. You know sometimes kunzima. Ukulibalangawe. Life and stress ingqondo ivele iphithane. Malali bond umtyula ngene nipitane. Instead olungisa izinto siphinda phinde sinyolane. Thando lenza damn damn man. Sibe ngumantolwane, I'm so damn broken now. I lost a piece of my heart. Suke yangathi lento ijoke now. I need believe it but andisoze ndiphinde ndibhathe. Ngase ndihlale ndedwa endlini ndivale okanye ndivele ndibhabhe ndishiye le ndawo. Thando lunabantu bawo mhlawumbi ndinguyo omnye wabo. It hurts that I miss you, I need you. Cela ndithembise uzobuya. Hey, it hurts that I miss you, I need you.